nyakatsi mnandla yabang akanthukwe emahlo tyathakakanya letsapho kukukwa mahlo tyathola riyahwana wasehlaveni bayitseke mo sala lohakalama gahaitshaka haitshaka ke batahlapa sisinyana mahwena ke mona wa kokokoko hakwakekelele laihanyane onkothelele kuba lakgala la thapa o lethuni o letshele ka metsing ke na le seqetho ke batla go tlhotlhapa sesilang bona se bateng ke ba sekwamo nkgwentlhetsenkeletseleng ke thutswe ke setopo se tla seloko tse a tlhanya masoleng isa sentise se kgoma ke tshatanyele ba mogago sa ntshwenya ka lebitswang se phetho ka makala a kere jo tse mmantswaki goga se nna mo ja ditopo monyofa ditshotsela tshotsela a sepokele mo sešweletseng teng ga bo tshwana taung a sephako kwagilila kena e mfaela la tlala mphephela lenywelenywele le gantsoge ke mobeng e tlile mo nakwete o nefile go tshwaga e ke mošanyana sa mantswa ikwapakwapa tshwenele fela se ka ba inamela gogi gobanka nna ka tswaka tlhabi tuthuso yona tshebe goyempe a fatsela a setlhabeng e masotlho kwa difatlhegon e mafinyoko ema kwa diwa kwa magonyopone e makganefefo kgala kgwatka difatlhego ke mosito wa ntlwana ga ditadimee ke ka kosetlong mošhalo gangwa fatsela a setlhabeng mmantswake ganka ka thulanya matlholo wena o ka bela ditereteke bulo o thetsa ke soka ko thetsa ka o fumana o inyetse o ithutatse go nkgaka gobane ke o tseba go sekotana nna ga ke natelata go phaisana kgante bašanyana ga ke phaisana kgante digolela ntho e re la go kua ka mmane ga e kgephogweng o kua ke sena seantlwaelan ntho ntse tsoga magotle e kotsamasia mantle mabaleng ke jwetsitse mme mmantlhabiseng mosadi a tswetseng go le sena a se phuthe a se tlhome thothobolong a jaka segoke a tutilela motlheng a se nna motlha o motala wa letlhabujang wa se tutula mekgotlhanang ga ke phampase a segikamisa metlamo ke tla o phoka o swabela tshato le eme ba etsana ba swabe gora gantla wela mo qebelong le a gopela tsela tsa bosibu wa gatolane matshwaboleng le tlhatlhakwetsa motshwetshwele mmaka diseng batho ke maketseng ke gwakwa ke mokapapatsi o bolosele tlolong ntho e matlwadi kgomoko e kagadise phatleng o tsweketse matlhang e ka ga sekakana se a tuwe ke koloi o tisitse ditlhafunyetsong tse ka ntsang tsa šweletse thoteng o rege bantse ditlhagang tse ka ntsa tonki e kumuda tshatlhwana heng o sele o melomedipepe mefubedu e ka go nontse o metlapao le tshetse mašala mmango ke supang motsagapana o mangwela diketsepele o kogala ditse mangwelen e ka ga koto tsa bašhemanyan a kobile bogentutu ntse o swa dibono tse ka ntsa popitseng ntse go na le fikagata o kgabela mašodu ke tla o tlhoka o swabe ke tla o tshaisa batho tsa swabane o tlatla o itakaletsa go ya mabitseng mmaka diseng batho ke maketseng ke gogala ke nyane lantšhang le nang le matsatsi a magago le bonang le ntse le na le legang ga le soka le bonela golela ke geng ga ke fetese le ngwagela ke supa mothodi wa motlhaka fondelwang ntlangana le latlhe ya setlhokabeng le seagi mona ge sea ga e guang nna ga ke e tsebe ka letho ke e tseba fela ka o tlhodiyang mantswa ke lata ba itamolola wa ithagasolola mo tshwaneng nna nke jwantse tsa letho ke go kwana mo ke rulang ke rula le banna ga setembe ke magwata teng labari ka botswamagana thabison motshetsi wa mme mmaleboang oja tshepa wa fatshela thuwa dumelang o jwetse kgitlha ka poswalaneng motshetsi wa nna ke a diang wa kibaneng makgaleng wana mo ke tswantsha bana mongena labari ka botswa kwete le thebane wa ba mogotse wa bo mangwe a mang ke wena kwete mosekele bašhana ba esong letlhona metsentlwa ga e lwanang kapo letshaba ga madi a gotha jwetsentete dikate wa fatshela ka ikgopang a ntlela le magomo o kgotla banna ba besitse kwebe dipedi phakonna kuku